tali madafo rimu ashaq agayo heblay kali madafo sikasto yurufto una shouka madayo walu ay hanta dayso waligi 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 hadimayo waligi 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 hadimayo imu aashaq hagayo heblay kali madafo imu aashaq hagayo heblay kali madafo sikasto yurufto una shouka madayo walu ay hanta dayso waligi 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 hadimayo waligi 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 hadimayo niyad me laga haysto
hobe
afqan keda liyab yo
hobe
illa way hogatay
hobe
maha hawl ku faruran niyad me laga haysto
hobe
afqan keda liyab yo
hobe
illa way hogatay
hobe
maha hawl ku faruran kasaweyn tartabay handadani qalbigaaga nulaaqmay ibashow kuma hayso ibashow kuma hayso kasaweyn nulita tartabay handadani qalbigaaga nulaaqmay ibashow kuma hayso ibashow kuma hayso qalbigaaga nulaaqmay uma hayso. Kasaweni nulita kartot bay handadani qalbigaaga nulaqmay dibashow kuma hayso dibashow kuma hayso.